Records.
In India, me come see ya.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.
Ndika makumbuko kala ngati ndikulota kuwaona mai anga ndinkhawa kuonda daily amalila pakonde atakumata akanatani mai mavuto watawamata masiku watatu anasanaje akanatani mai kumasangabe mama wakukamacha dada mapita kukamwa mai kusowa choyanka mangoti kukamwa yasa
Kijanji.
Mafuso umwe tinkafusa mai kusowa choyanka kangogwetsa ngope pasi kulowa munyumba mapeza kuti mulibe kantu chakudya pali Dalama palibe kuyesa kupempa mwina ndazao wangapatsidwe Kakapeseka kaufa kwa mapikila anasima Ndinjala mai wosaja kuti mwana ndintima Zakazi naya nala kuvutika mai kumapempa jitandiza bwezu yanga na kumbali Nyumba yodonta yomwe anga kala mai ntawi ya vula Sangapeza tulo mai kupimpila kaufa anusungiza maneba Nzitikatwa la anafentundo utala yende pasibea Chomwe chinkandipweteka tzuwa likuwocha Kupasi kumapweteka Anapilila maitelo kalila kudanda Goma nkana chita putu shani pantawi yonalikanda
Na yontawi gari izuze Ndeso moyo ugari utine Pena chete ngari ntandise kulibe Kuma moyo wanga ndi umboni ndi kulupirabe I still believe I still believe I still believe I still believe
Munalipo yawe simugona Pamene banja la tulinka fika po vetsa chisoni Maindi kugiva ngugani zezo panga divonse Anatonse takulila kumusi ndia gogo Anasala ndizime poti anali wangono za chisoni Ndi kukamba pano anamali laso Kwa mwendina tsimikiza kutifaili bekaso
Sunga kale champion popanda challenge Sabeleka puto loti sunga pange manage Mwa iye ima nibenji Kala nindi kale ji ama kala nawe No matter why close you kale ji Carry on like dawn knew you before you born Joy comes in dawn that with someone didn't born When foundations are shaking what should the lashes do Ndisho linga uli moyo osa chulu samadhan
Na yontawi gari izuze Ndiso moyo ugari utine Pena chete ngari ntandise kulibe Kuma moyo wanga ndi umboni ndi kulupirabe I still believe I still believe I still believe I still believe
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.